Got a year 2000 forever. Zach Dizzy, you know what it is when you hear that. Apply it up.
Osachi kumya chiza kula sachi.
Itofia.
Uchitenge buno chalo nichi.
Itofia.
Ni wambiri wecha la sachi.
Itofia.
Chalo nichi.
Itofia.
Osachi kumya chiza kula sachi.
Itofia.
Uchitenge buno chalo nichi.
Itofia.
Ni wambiri wecha la sachi.
Itofia.
Chalo nichi.
Itofia.
Ichi cheve chalo nichi.
Itofia.
Nichi.
Itofia.
Chalo cheve nichi.
Itofia.
Osachi kumya chiza kula sachi.
Itofia.
Ichi cheve chalo nichi.
Itofia.
Nichi
Itofia.
Chalo cheve nichi.
Itofia.
Osachi kumya chiza kula sachi.
Itofia.
Wano nipa chalo fani konkala na fia. Chamene wakule sabantu ufani kosia. Wena wanapita moso wana experience. Pia pope wajaka chiza kufikira po pants. Wanzako na wafamiri nipa javamborira. Jie vima chitika pachalonga sumbelela. Shikari bokula sana kupempa sobwelela. Mundu wanga pachalo sama sila masovela. Chino ni chalo so chiza kujano kutowela. Izankala ya mawanti kambela takuluza. Tikukonda no wanda tikuuza. Gani zapo kabiri kachatu so. Osachi kumya chiza kula sachi.
Itofia.
Uchitenge buno chalo nichi.
Itofia.
Ni wambiri wechala sachi.
Itofia.
Chalo nichi.
Itofia.
Osachi kumya chiza kula sachi.
Itofia.
Uchitenge buno chalo nichi.
Itofia.
Ni wambiri wechala sachi.
Itofia.
Chalo nichi.
Itofia.
Ichi cheve chalo nichi.
Itofia.
Nichi.
Itofia.
Chalo cheve nichi.
Itofia.
Osachi kumya chiza kula sachi.
Itofia.
Ichi cheve chalo nichi.
Itofia.
Nichi.
Itofia.
Chalo cheve nichi.
Itofia.
Osachi kumya chiza kula sachi.
Itofia. Uchikalile mulei lo unkale na muflexi. Accelerator ponda but na mabreksi. Yes, it is why you have what it takes. But don't let it go to your head yet. Fake it. Wapisha nomba pachipanda wa chule. Ukchola ukatola ukanga chule. Ati obvious wali kata ikata. Nanga kama finisa bonji chalo. Take a city, take a chill pill. Life ili beti chendi we piu piu. Jimtengo cha minga ichosa kwele. Chalo chiteka njisa chevenga tiusa mbele so.
Osachi kumya chiza kula sachi.
Itofia.
Uchitenge buno chalo nichi.
Itofia.
Ni wambiri wecha la sachi.
Itofia.
Chalo nichi.
Itofia.
Osachi kumya chiza kula sachi.
Itofia.
Uchitenge buno chalo nichi.
Itofia.
Ni wambiri wecha la sachi.
Itofia.
Chalo nichi.
Itofia.
Ichi cheve chalo nichi.
Itofia.
Nichi.
Itofia.
Chalo cheve nichi.
Itofia.
Osachi kumya chiza kula sachi.
Itofia.
Ichi cheve chalo nichi.
Itofia.
Nichi.
Itofia.
Chalo cheve nichi.
Itofia.
Osachi kumya chiza kula sachi.
Itofia.
Yeah.
Fire Tactics. Elstone forever.
Money just DMYC.
That's the music blog. .co.
Rap.
Butterfly, silent tears, I
silent
see
you. Music.
Let's go.
Itofia.